wanatoka tu kwa nyumba tinaenda drive.
Unashindwa ni gani hizi?
Mna enjoy tu kukalai kwa ndai ku drive. Bila wazimu. Hiyo kwangu it makes sense. You mean ndai yangu ni nataka ngatu kuingia nifike penye naenda.
Ni functional
man. This day yo mambo ati nimekaa ati niko comfortable. Jukiti nikikafua period of time naanza kumwona mgongo. The fact that kuna watu wa generation yetu wanaenda ku sanitize your stuff, bro, na ukiona vile wanaiongelea, you can just tell what Israel is trying to do. It's a campaign. Ika jambeji na Fidel like hayo sani.
Naka revolutionary.
Naka mwenye anafaa kuwa maandamano. Fidel Shama. Hebu fikiria, ladies and gentlemen, give it up for Fidel Shama. Inakaa kama naenda kutafuta kura.
Viva revolution.
Viva. Viva.
Ekonene. Episode 561, tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Na leo tuko na charisma.
Yes, sir.
Yeah, niaje budajo?
Niko best manzo huko aje.
Si tuko poa?
Niko poa, niko fiti.
Yeah. Tuko na kuteki tu kwa frontline last year.
Maandamano.
Yeah.
Manze, Kenya tulikuwa tunateseka wote, inabidi kama unateseka unaenda kujitetea.
Yeah, so
no matter tulikuwa kwa streets manze, just fighting for our rights. I think tuko hiyo generation yenye lazima sindo tukwe the change that we want to see. Hatuwezi kuwa setua kuongea, but yeah, that's why nilikuwa very vocal and very massive on being there at that time.
Alafu nini hiyo, kuna hiyo fear, cuz one thing ile tunajuaga juu Kenyan protests,
yes, yeah,
they can turn ugly so
real
fast.
Wacha nikwambie, manze, maandamano ilikuwa such a wild experience for me. To be fair, sijai kwa maandamano before. So you can imagine, like, everything was a new experience.
Yeah.
Nakumbuka maandamano za time ya baba tukiishi namba 8, hizo area za namba 8. Kuna time nilikuwa natokea hapo kwa gate kidogo na kimbia 100 meters, madhangu ananiambia, "We, nakuvaa."
Yeah.
Narudi, but so yeah, look at the first time. I think the day one ya maandamano, I remember the first day ya tuliendeo maandamano ndo ilikuwa the scariest time for me.
Yeah.
Juu tulikuwa wasi kidogo manze.
Oh, yeah. Yes, on your 18th of June.
Yeah, ilikuwa kaa one to one na makarao.
As in ungehepa anyway, ya?
Yeah. Yo ndio unasikia ngawa kisema running battles.
Yes.
Yo
yes,
nayo niliona running battles. So, I think yo ndio ilikuwa Daniel nilikuwa na uoga, and then I remember at some point your day during maandamano, I think nilikuwa nimeagitate makarao sana juu ya vile nilikuwa napiga kelele.
Yes.
So kuna mse mmoja literally fired a tear gas canister straight at my face. Alikuwa na aim for my head ikapita hivi. So yeah, ilikuwa really scary, I think. But after then ilikuwa adrenaline. Alafu kulikuwa na numbers enough za kupush back out, say I think the next time nilisikia hizo vitu ni like, let's say months later, unajelanya sasa tukianza kureminisce chenye me happen, ni kwa zile za damn. You know, there's a possibility singekuwa hapa sahi. The same way a lot of comrades and compatriots, kuna wenye wali pass. So like, ilianza tu kuwa reality that, man, we really went through such a difficult period. Something, see, I don't think at the beginning of that year kuna any of us angedhani all that happened inge happen. Yeah, so...
Yeah, but kitu imeni surprise ni you are 18th uliamwaje, because I feel like at some point the protest became so cool that even celebrities came out. But only under 18th. But yeah, 18th it was not a cool thing.
Because you see, for me, yangu haikuwa kuenda kuonekana. Ilikuwa principle thing, na ilikuwa kitu na believe. And I think that's the most important thing when you're doing anything, it's about what you believe in. Unajua, and I agree with you, there's a lot of people who ended up going because they were called out on socials or wakutaka kuwa called out on socials.
Yes.
But for me, it was really something I believed. And as I've said, unajua kama una suffer through something, when you're part of that struggle, it's very easy to do certain things. Unajua, nando mana mi, I'm not a big fan of wasi ataku club for influencers or musicians or creatives for being there.
Yes.
Because we are Kenyans, just like every other Kenyan. So my contribution to you, hiyo kitu ni the same as anyone else who's working in a law firm, who's working in a kibanda. So at least just get your concept that charisma will come and do me not do my civic duty just like any other person who was on the streets. But yeah.
Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. Now, sir, with that in mind, unachukua the history ya TZ, because TZ kumekuwa na backlash kwa the artists. I don't feel like the artists were supporting the regime.
Yes.
So unachukua je?
You know, I don't believe in being apolitical.
Yes.
Me na believe lazima ukwe voice yako lazima isikike.
Yeah.
However, another thing I want to be very honest about is that you can support someone, but when your support is to the detriment of other people, kwangu hiyo ni shida.
Yes.
So me, I really had a problem with the way that some of the Tanzanian artists went about it, because truthfully, manze, first of all, as musicians, we're in those positions because of the people.
Yeah.
I'm not where I am because of even someone who I believe in, like Maraga. I'm not there because of Maraga.
Yes.
I'm not here because of Ruto. I'm not here because of any of those people. So to turn my back on those people who support me at the expense of, to benefit someone who, like Suluhu, for me was a massive blow. And I've said this somewhere. They're gaining those millions that they're gaining or whatever for their businesses, but I think you've lost everything. Unaweza gain do kwa hii dunia, but what does that mean? Sazile ume lose your soul. Ume turn your back on all those people who supported you. So for me, I was very disappointed. To be honest, kuna wasi wengine nilionao kidu nilikuwa like, niko disappointed but siko shocked.
Yes.
Sitaki ku mention names, but nilikuwa like, I've never looked at them as a principled person in that sense, or a voice for the people in that sense. They're just a good entertainer.
Yeah.
And maybe that's what some people are. They're just entertainers. But I think entertainers need to be in a position where wanasema ngawasani ndo kio cha jamii.
Yes.
Lazima tuongelele watu. Very good.
Yeah.
Yeah. 2027 to be invited for
Iwezi. Tutaamini
concert.
Iwezi. Wacha niambie, mimi wacha nisote. Acha nisote. Honestly, it's not, I'm not tell honest, I was called that sijika in story for anyway. Hakuna chereza ndio. Nilipigiwa juzi na like a week ago by a government agency, and they were telling me they want me to perform on Jamhuri Day. I just told them, guys, I don't even get how you guys can call me. Like, kwangu inafeel. And it made me think about it, nika realize, ni kwa sababu wanajua a lot of us can be bent.
Yeah.
Because for me, nilikuwa tu zileza, how I say wakona audacity, ya ku pick up phone, kuni call. I say wanajua what I stand for and everything. You know, and you see, kitu ka Jamhuri Day ni really,
yes,
ni an endorsement in a way. Mi kuenda kuperform hapo, mbele ya home say ni endorsement, ni mi kusema sina shida, and hata kama si clear ni quite different, like sina shida naye. Always end up perform mali mtu au agree.
Yeah.
Au agree na ideologies I'm saying, uende tu simame mbele useme sina noma my guy. Uko na noma mbaya. So I don't think it's something that you'd ever see me doing. Mi kuna nikona mimi mtu agenda yangu ni kudecampaign Ruto at every chance I can get.
Unanoma mbaya.
Unanoma mbaya.
Na kwanza kuna kitu pia hapo umemention interesting sana, Kibich.
Yeah.
Kwani you grew up Kibich?
Yeah, so nime grow up hizo my area na even when kutoka ni adjacent ya area. So hiyo ni area naijua poa sana.
Okay.
My best wangu wote ni kutoka hiyo mtaa. Si wote rather, but nili grow up na area wasi wa hiyo mtaa. Madhangu alikuwa na teach shule ilikuwa karibu hapo, so tulikuwa tunaishi hiyo area sana.
Chuo gani?
Moi Girls.
Oh, Moi Girls.
Yeah. Oh, Cubs.
Yeah,
Cubs.
Oh, okay.
So hiyo ndo area nime grow, manze. Hiyo ndo wasi wangu Adams number 8. Hiyo ndo area yangu kisonga hapo Jamu. Hiyo ndo my area. Eh, yeah, manze.
Na hiyo si during protests kananuka gari? Ilikuwa inakaje?
Ilikuwa lini? Was it 2013? 2013 nakumbuka maandamano ikianza. So keja penye tulikuwa na stay, unacheki ukiingia namba 8 kuna kuanga na hiyo area ya DC hapo. Kuna karodi. Karodi kapoa tu kanaishia. Kwa na stay close na hiyo mtaa. Buda kulikuwa kumenuka, ilikuwa inabidi, so kwa sababu pia ya vile vitu ziko unapata makarao, presence ya makarao ilikuwa insane. Wacha hata niwaambie, hata hiyo njia mnaijua aje.
Yeah.
Unacheki, kuna video fulani ya mse fulani, anakuanga akitembea sijui akivuta barbed wire. Sika mjayo na TikTok. Alafu anafika kwa tan flani ano na makarao. Anatoka.
Amedungia kangol.
Alafu anatoka siaka. Ni hiyo my area. So ilibidi, I remember the police presence was so insane. Because, I mean, and to be fair, mnajua vile, I mean, Nairobi, hotspot ya Raila ni wapi.
Yes, yes.
Yeah, ni kibich.
So, makarao wakimwagwa area fulani, hiyo ndo area ya kwanza wanamwagwa na wanamwagwa wengi. Mm. Bro, I remember nikiwa kwa balcony, nikiwa na watu wakichapwa.
Mm.
Wase, mi, unajua kwanza mi ushindwa. I've always wondered, hizi rungu za kanjo, za GSU kama ni necessary. Hata, na hata kama ni necessary, si wa reduce your size.
Mm.
Yani wananga hiyo rungu, si, hiyo si ya kupanish mtu ama kushikilia mtu asiko. Hiyo ni kutry kuwa mtu.
Yeah, livestock.
So, yeah. Hey, hata livestock haifai kupigwa na hiyo kitu, unaelewa. Ni rungu too ridiculous, but I saw crazy things, and it's the same thing I saw in 2007. I remember in 07, nilikuwa shule chuo inaitwa Gilgil Hills. So I remember tulikuwa tunaenda, mzae alikuwa ametoka, tumetoka na ndai anatupeleka Gilgil kwenda shule. Na sijui, na actually when I think about it now, I'm like, mbona tulikuwa tunarudishwa shule na vile hiyo situation ilikuwa?
Eh, ilikuwa tricky, you know? Sana. Yes.
Cuz nakumbuka elections ilikuwa ngayo nini?
December.
So kuingia jan tension bado ilikuwa mob. Nakumbuka tulirushiwa panga, my bro. Ilikuwa panga mamawe, sikumbuki poa. Mzaya litan tutu karudio. Alafu na jasini watu hiyo time, ujinga, si tumefurai juu. Yatu kwa zile za, eh, tunarudio matuendi shule. Atu understand magnitude, ya. What's actually happening at that point. But yeah, it was such a terrible time. But kwa hiyo area nimeona a lot of those things, ya. Na inakufanyanga tu understand the reality ya grao manze ni. Ni ridiculous. Na sometimes I understand that ile privilege umekuwa nayo in your life kama hauoni vitu zingine. Yeah.
Yeah, because I think with Kibich kuna hiyo. Like, you know the brutality.
Yeah.
Na ile brutality. Like, inakuwaga like, mupenda sana kukwete Bob Marley ile, like, they are all dressed in uniforms of brutality.
Yes, yes.
Because wakishow up kwa neighborhood ni,
yes,
ni
100.
Evil. Yeah. But, ukikompare hiyo na TZ, because TZ sasa this time ime happen, na TZ inaka ilikuwa like a whole other level, because ukosikia story alikuwa anaingia kwa mahao, because Kenya pia uingia kwa hao, but hii ilikuwa na come ati inja makeja alafu na shoot tu.
Manzano unajua sida TZ ni, TZ na kwanga, I may be wrong, but wana kwanga wame bloki wa internet kiasi.
No? Yes, yes.
Sina TZ ndo shida, unajua Kenya kuna vitu zingine. I mean, we're not at the best.
Yes.
We're not at the best place. But there's some privileges we have in this country zenye si utake for granted. Unajua, like kitu kama neti. Unajua, Kenya ukienda kufanya hivyo, unajipata kwa internet kila mahali. Unaget, kuna vitu kama hizo TZ ziko. Nilikuwa naona tu wasee wakipiga dem fulani jana tu on Twitter wa TZ about situation yake ya alikuwa ana defend the government. Wanamwambia bro, well, literally unatumia VPN.
No.
So I think hizo ndo vitu zina happen kwa hizo countries zenye hazisaidi. But also, I guess, yeah, and you see without the internet, because I think one of the most powerful tools for Kenya ilikuwa Mneti.
Yes.
Mneti ilikuwa such a powerful tool. Hata ile story ya ole boy wa face mask kushutiwa, kama si Mneti hizo vitu watungaijua. But unaona hizo ndo vitu zinaendelea kuweka watu asira, kila mtu anakaa kwa street. Nakumbuka loka nasema jam na what maji na phone. So hizo, I think kukosa vitu kama hizo zina in that design. Alafu of course kwa na watu wao wenye ni influential wana defend regime SID. SID wana push a narrative, na ni kama man, na sikuwa nataka ku delve into history, but ndaisema na wenye wako na shida mkwele huko ni kama influencers wa Kenya wenye wameenda Israel.
Kuna hiyo story ati watu wanafaa kuishia Israel.
Yeah, wameishia.
Washaishia?
Wameishia, wamepigwa pigo online. Unajua hizo ndo vitu wanadu ukiwa na position ya influence hivyo, na unadu kitu kama hivyo, what ends up happening is una sanitize acts za hizo ma regime.
Yeah.
It's really the same thing, and that's what selling your soul looks like. So mimi kama charisma, mimi nimse, kuna wasee wananisikiza nikienda online nasema Ruto ako sawa, tutam, you don't understand the implications of those kind of things. So I think hizo ndo factors zime affect. Na watu wameenda Israel, shame on you.
Mimi uko nafikiria ati it's when it's being organized. Washaenda.
My God, na wanaimba, mnafahamu one videos, wanaimba huko ngoma za gospel. Na ni kama wanachukua gospel musicians na gospel, sijui Christian influencers. Wanaenda huko wanaimba ngoma za gospel. Kwa na baraka. Nasikia kuku. nimejam
cause kuna a lot of churches huku hivi wao wanaandanga Israel
100%.
Yes, yes. Mother ameenda Israel.
Mimi mzee wangu ni pastor.
Yeah, 2016.
Mimi mzee wangu ni pastor. Siwezi wadanganya. Najua kwake. Na yao, acha nikwambie, and it's not even to defend the older generation, but acha niwaambie ukweli. Ah, si ajuangi better. Ajuangi better. Atuko the same mimi na baba yangu. Baba yangu ni pastor. Ye kwake Israel ni holy land. Yaani exactly. Ye kwake.
For them wanaona hivyo, but the new generation, you know. Yeah.
But I think even my dad at this point, the genocide is a thing because we mentioned it and everything. He now sees it differently. The way he sees Israel is not how alikuwa anaona. Mi kwangu, the fact that kuna watu wa generation yetu wanaenda kusanitize your stuff, bro, na ukiona vile wanaiongelea, you can just tell what Israel is trying to do. It's a campaign.
Yes. They're
buying influencers all over the world to tell a different story from what we've seen. And that's the same thing that's happened with TZ. Like, and hiyo ndo kitu sad kwangu. Honestly.
Kwaze na kumka nikioneo nini, hiyo message ya, I think hata we menyeo kwa meretweet. Hiyo, nanili kwa message, anaitwa nani, Joe Mushiri. And I actually thought it was bullshit. So
bro, wako Israel.
We organizing a fully sponsored influencer
from
trip.
From 20-something to 28.
Yeah, 22nd wako to 28th. We'd love you to have join us. The trip will cover your flights, accommodation, and 3 meals a day. The only thing we ask in return is that you create and share authentic content about your experiences while in Israel. There is no monetary incentive, Buddha. But it's a wonderful opportunity to explore Israel, connect with other creatives, and experience its vibrant culture and innovation firsthand. So, the first thing need to share angalia your country from the outside.
Bro.
Is there any, in it one in it, like... experience unapata cause it's a desert, sindio?
Bro, kuna jua. Kuna jua cha kushow. Nilisoma yo kitu jua lituma. Hata nikajiuliza. Unajua, and I don't advocate for selling your soul, but if you, hata watu when you do stuff, wow gain.
Yes.
Hawa hata hawalipu. Yani, wamepelekwa tu funky. Wameenda funky, wana mask a whole genocide juu ya funky. Imeniuma sana. I think kitu imeniuma ni kuna wasena juu hapo, hata kuna bestie yangu hapo. Na nilienda hata kwa comments kambia manze. Hii nayo, una get, kuna vitu zingine ni real sad kuona.
Yes. Kwa
unajua wasi wana understand the magnitude of this thing. And kids have been killed, people have been killed. And it's what Israel is doing all over the world right now. While in the states, waka by influencers, wanna try to push a narrative about how great Israel is. They want you to forget. But you know, we're not dumb. As I said, the internet is a powerful tool. In 2003, wange do even watu wa sawa. Na hata hatunge jua chenye na hape nuko. Yes. Hatunge ona. But say always to feature. So I think those are the challenges facing the world. It's the challenge facing Tanzania. It's the challenge facing Israel. When people are being bought, wanna sell out people who are the basically people from those countries.
Damn. Okay.
It's crazy, bro.
Mirja, nitakuwa honest before confirm that it's actually thought it's fake news.
End up with Israel in Kenya. Hautaamini. Oh, wanaimba huko ngoma za gospel. Baka wameenda Red Sea ni hata sijui
ni Dead Sea
wamejipaka matope huko kwa maji.
Hapo jua kitu wagafani ni Israelites wenyewe si wa Kristo. So wanashindwa umeleta gani za jaba huko.
Even for a woman ku visit your area inakuanga very stressed. Because first of all you cannot enter their temples.
Yeah. That's very racist.
Yeah.
That's very racist.
Mala alikuwa niambia walikuwa very hostile.
Yeah, they're very
like the guys people. There. Yeah, angekama maybe if you go place and you don't know if you're supposed to be there as a woman and come and the way they're just dismissing you.
Yeah, it's not
shouting
kind.
You out of that place.
I saw a video on TikTok of some two black people who were visiting Israel. That was before the genocide, I think. I don't know, it was a couple of years back.
Yeah.
But manze walikuwa wanakuwa racially abused by even 8-year-old watoi wanaka 8-year-old kids watoi wadogo like it was so deeply ingrained so unaona yani culture like wanaifanya from bottom up wanafunda watoi manze wanafunda watoi manze sisi mtu so ni sad that tunaweza do hivyo and honestly I'm sure you're going to go and check the people who are there. You'll be very shocked. I want to guarantee you will be absolutely shocked.
You mean surprise? Kuna zile mtu uchukua gata hii yezi kwa real. But I think tu vile umesema. I think vile alisikia free flights, accommodation, and 3 meals. Hakuna aga kitu wagambaya kama meals in a foreign country. Do you notice? Like meals za home ni meals za home.
Yeah, that's true.
Now you have to go there, start adjusting alafu pia hiyo place wagana hit wagana hit sana alafu like the fact uko black wanakudharau
but kwenda kujipeana juu ya funky manzi haiwezi
unaangalia tu mileage
haki ya Mungu na hiyo na watu wamepiga
netizens watu wapumua
bro acha niwaambie ngori mimi unajua kuna mse alikuwa anasema kitu Twitter jana unajua ni one thing ke tweet KOX kukujia but ukipata comment section yako ya Instagram watu wamekukujia unajua umekasirisha watu
Yeah,
comments huko watu wanawalipua my guy. It's crazy. Yeah.
Damn. I love cuz I talking of bottom up. Pia kumekuwa na history ya Ruto kutry to convince tukawa kama juu. Unachukua gaje?
Unajua the fact that solution ya president wetu ni kupeleka watu ku work kwa places penye the conditions for working have been harsh for Kenyans and we know this.
Yes.
Kenyans have been they're being beaten brutally. Kenyans have been killed. Kenyans are being treated poorly in the workplaces. The fact that the solution, instead of to create job opportunities for Kenyans here, is to take them into those environments for me is crazy. And even worse for me is young people try to create opportunities for themselves in this country and the government tries to take them away. Right? Let's talk about something like the influencing space.
Yes,
creative the guys who space, are doing things like betting and whatever influencing. Wamejibuild their social media zao kwa sababu mimi najua wase wengi mse Kasa Miro for example mse ame come from nothing.
Yes.
Ame build social zake, amefanya everything now, amejitengenezea a platform that can make him money. You didn't provide a job opportunity for him. He's doing this on his own and a McDonald's. Sasa unamwambia utaki afanye hiyo job. Instead of finding him a solution and being like, okay, so how can we go about this to regulate certain things and whatever, unasema acha tukunyime urudi kwa block ndo kuje kwetu utake kwenda Qatar kufanya job. I make sense kwangu. And you see, I've not even seen our president try push even policies. But sawa, me nachukia umse na roho yangu. We seem smart. Hiyo ndo solution yako. Even merely policies za kufanya hiki kitu ikuwe safer for Kenyans.
Yes. Kuzi hii pia binini, tuwa kidogo, kuzi hii tumeanza na story general, so let's stick hapa kabla tuingia kwa ngoma.
100.
Kulikuwa na hii post nimecheki leo ya nani ilikuwa ni I think Shafi alikuwa interviewed somewhere so unakuwa vile umetoka kubonga juu ya traveling so all this traveling is happening courtesy of success unajua kwa success inakupatia hiyo the disposable income you can be able to travel so nicheki Shafi alikuwa amesema money can't buy happiness.
True.
Ukisikiaga hiyo phrase what do you think, is it a true phrase? And yes, what do you think about your phrase here? Money can't buy happiness.
I think money can buy happiness. Me, I've seen people who are rich who are very depressed.
Yeah.
And I've seen people who are poor and are struggling, but the family is very happy.
Yeah.
Like they are happy family, wako pamoja. Kuna vitu mingi you contribute to happiness, na money see the end all be all of it. So me, I don't think money is everything. I've not grown up in a rich household.
Okay.
But I've grown up in a very happy household.
Yeah.
So me, I don't believe money is the end. I mean, we would have loved to have had some more money.
Yeah.
Everyone would. But I think money is not, happiness is not a byproduct of money. I think money can make you happy in instances.
Yes.
But I don't think you're happy as a person because of just money. I think kukuana people around you who love you and support you makes me, that's a very big deal for me. Kuana a family that loves you and supports you. Kuwa fulfilled pia you nipe happiness.
Yeah.
Una get. Money ni kitu poa manze. Money ni you kupatia access.
Yeah.
You kuwezesha kudu vitu mingi zenye. Do the same way nimesema, mi kuna vitu siku anaweza kudu in my life zenye. Na do sa ina ni product ya do. Nasina nifanya nikuwe happy. But I think there's a lot more factors that have made me, have led to my happiness, na zimefanya hiyo moment iku even bigger for me because of those things being around me. Yeah, so I think money is good. Kitu moja mimi usema ni tusia glorify pia kusota.
Yeah.
Si kitu poa. Si poa kuambia adua, ni sawa, mbora. But what I'm saying is, it's not the only thing that brings happiness.
Nishesike kwa mtu alisema, like, money can't buy you happiness, but it gets you pretty close.
Yeah. It can get pretty close, bro. Yeah. And I think, especially for men, manze dunia, dunia ni unfair on every human being, but unajua dunia hiyo wanga skewed unfairness ya mwana, ya dunia kwa mwanaume wanga skewed to finances. Kuna vile wanga skewed towards the lady's direction that's yes. not the same as a man, but finances wanga heavily skewed towards a man. And I think from a man, especially when you have financial security and all those things, ama masoli yako financially kujuu, kuna happiness plan una get kwa dunia more than most, but I don't think it's everything. It's something, it's not everything.
So unaweza expound on hiyo, you come to stories of man and
unajua unacheki wanaume for the most part when men are looking at a woman, for the most part when men are looking at a woman, they look at the physical, the outer beauty. Yes. She's pretty. Yes. She's curvaceous, she has all those things. For the most part, when women, and you hear what women say, I'm not saying this because I'm a woman. I've never been a woman. I'm not speaking for women.
Yes.
I'm saying what I've heard a lot of women say. They want a man who has money, who can take care of them, and all those things. And that's why I think one of the most painful things for men is kuitwa broke boy.
Yeah.
Your stuff will hit mali difficult. Kwa sababu, one of the things a lot of us have been raised, being told is a man is a provider.
Yeah.
And when you're being shot at and told you can't provide, it hurts bad. Women are not raised being told they're providers. They're raised being told they're nurturers and things like those, yeah? So that's why there's certain things about women that will hurt them more than those things. Hata tukigrow up, wasichana walikuwa wanafunzwa sana mambo ya parents. But this thing, my boy, unajua wanaume unakumbuka hata high school, mtu anaweza enda term mzima hajaoga.
Eh, kuna kuna raika hizo tu.
But mademu walikuwa wanafunzwa kwa wasafi nini. So outward appearance for women was such a big thing for them. The same way now for men, the financial side was a big deal. And we saw our dads grown up. And to be fair, the society has emasculated a lot of men who are not able to provide in that sense. Mwanamume generally, men would be very, a lot of men would be very uncomfortable being in households where the woman provides more than them. Inafanya tu feel like I'm failing as a man. I don't think it's the reality, but that's what society has done to a lot of men. So I think the money is a big deal for men. For men. So I think happiness, maybe, I don't know. And I mean, to be fair, for women also, but I think, yeah, it gets you close to that happiness. It gets you, you get the women you want because they're like, oh, msi anaweza provide. Bro, dem wasichana waambia amwezi kula mapenzi.
Yeah.
Na ni ukweli, unfortunately. You know, so I think the financial, being able to be in a good place financially is a benefit. It's a benefit.
Alafu pia una feel kuna watu watasema pia that anyone who says money can't buy happiness is talking from a point of privilege. Do you think that also makes sense?
Could be. I think it's both ways. Could be. But you see, miss Danny Minim Rich, mina dan tuniko comfortable in my life. So miss is younger from perspective yasa wana do. Una get. But I think pia nime grow kwa unit. What I've said, I've grown in a unit where we didn't have everything we wanted.
Yes.
And I think we're very happy. Did the lack of the money make us feel less happy? I don't think so. I think we're content. Especially when I was younger, man, one of my greatest, nani misema severally, you are a product of your environment.
Yeah.
Okay, grow up number 9, tuseme. Na all you know ni number 9. Haujai enda runda. Unajua kwa kwa sad that hauko kawa sewa runda. Kila mzee mwenye unajua anasoma number 9. Iyo ndo life mnajua. So si ilikuwa happy na penye ilikuwa na ilikuwa content, unaget. So, I mean, I get that point. Unajua kuna nimeaiski hata msefla ya kusema unajua depression ya watu wanadona depression ya mdome sota. Si same. But yeah, I don't think, so it could come from privilege, of course, but what about those people who don't have the privilege and are living happy lives and they're content with their lives, you know?
Yeah.
Yeah.
Oh, okay.
Just think it's a state of mind.
Well, okay.
But I think what money provides and people underrate it, I think when you talk about happiness is extreme.
Yeah.
I think money provides peace.
Yes.
Money provides peace. The fact that you don't have to worry where it's going to come from. Not just unaweza kuwa tu umechill kijani. Whatever you have enough umefeed watoi. Like you can go to a hospital na nini.
Yeah,
so hauna yeah. ex, hauna that much money mpaka atina spill over.
Yes.
For you to say, leo to end out, kesho to end nini. I think that's the majority of most households.
Peace, success. I think that's what it is. It's not happiness.
Gives you peace. Yeah. Mm. And for many households, ukauliza, do you want peace or do you want happiness? And peace is comfort.
Yes.
I think money provides something that is so underrated. And it's there every day. Even in... even in those hata ukiangalia slums na nini upate mse amepata usingizi because when you don't have peace you can't find even sleep.
That's very true actually.
Sikali alitry kunywa Puritan.
Yeah, which is go so like Kali. Kali calligraph. Akona tupatia story nyingine ati vile walikuwa mesota yeye na Lamaz bro yake. Sasa kuna siku the only money that they had the only money that they had was enough kununua Spiritual.
Ndo wadoze. My God.
So story wa gafani ni because Spiritual only works katume imeja.
Hey, kama umeshiba. Bro, lakini hata mimi na similar story manze. Kuna time nikiwa kampo. Lakini yangu ni ujinga, yangu si kama yake. Yake pia wacha ni preface by saying mine was dumb. As a stupid boy. I take accountability for your actions. Kuna time tulikuwa kampo.
Yeah.
So nilikuwa naishi na kuzo wangu fulani for a bit. Hiyo siku tulikuwa hatukuwa na do enough ya food. Tulikuwa na kaso. Ilikuwa sawa makawa nchwani. Something in that ballpark. So I remember we started debating. Manze do yetu ya toshi tunaza kula mkate na mayai tu. Alafu tukafika tu mahali kwa trajectory yao convo tukaanza kusema. Lakini mkate na mayai hata itenda wapi? Hatutaisikia. Tukasema unajua ni aje? Battery za Xbox zimeisha. Tununue battery za Xbox, tununue mzinga quarter. Unajua zile quarter za back in the day zile machangaa zile. Tukunywe, tulime, tubleki, hata kama tuko na njaa, tutalala. Nakumbuka ngayo story najiuliza, mbona tulikuwa watoto wa jinga hivyo? Unaget, like...
So, what happened?
No, tulidu hivyo. Tulibai mzinga na tukalala. But najua... I think part of what you're saying is the peace, the money, what money gives you, and you said you hit the nail on the head with a proper point. One of it is access, bro. Mimi naambia mimi pesa kitu pesa ukupatia for sure ni access. Kitu ka healthcare.
Yes.
You know, healthcare is such a basic need, but you can't have it without money.
Yeah.
Unaona? What tuseme leo mse hapa the mimi niko na ulcers for example.
Yes.
Alta zangu zianze tu kunisumbua. Bro, kasi na access healthcare, hiyo ni shida. Naweza kuwa happy. Penye niko bado na but penye what will happen to my life because I can't access that healthcare, nitakuwa in pain for a long period. So I think for me that's how I normally look at it. You have access and I think it's tied to what you're saying, like peace. Like I don't have to think about where my rent is going to come from. I don't have to think about where my food is going to come from. I think it's on the vitu nyeo do inakubaia.
I think pia was the same thing umesema hiyo ya peace me remind. Nothing pia wife alikuwa ananiambia ni I don't know alisikia wapi but alikuwa anasema tia poor man's problems compound.
Yeah.
Izo compound. So utapata ameamka asubuhi ana umwa na mgongo, sindio? But they have to go to work. So they end up going to work. If it's a problem, it gets worse. Like, vitu zinageti. So I think maybe, yes, that's one of the things that money ina provide digi na. Yeah. It gives you a certain level of, I can
thinking
maneuver
about
here.
Money is tough when tough, it's not there. You know, you can think about money that you do not have. But if you think about money that you are sure that it's on the way of something na nini. It's satisfying. You can be able to even panga your problems. Nasema, I'm going to list them in the most extreme
priorities.
Alafu isn't a deck. Mpaka unajipanga, I'll do this at this point. But if you don't have it,
it's a shida.
Nasema tuivo ni karealize hata mse mwenye, tuseme mse ako mjengo na hiyo shida ya mgongo. Unajua we mtu ofisi mwenye ako job poa. Anapatiwa off juu ya hiyo kitu ya mgongo kuuma.
Yes.
Mjengo
yes.
Unaenda unaendelea na kazi mzee. Nishaenda mjengo nikapata mse amekatika kidole iko. Ni kama inataka kutoka bro. But ameifunga na nguo. Anarusha tu mama nikasema, "Hai."
Yeah.
Hai. Unajua
Konene, nime interrupt show kukremind your Lemfi. Kama uko US ama Canada, unataka kutuma do Kenya, register kwa Lemfi ukitumia promo code Ekonene. Hita kugarantee $20 cashback on your first $100 transaction. Alafu pia time una register, make sure ume tick the two checkboxes za notifications ndio ukireceive info about amazing offers through newsletters. Na pia usijali, Lemfi hawatumagi hizi maletters za, yani unajua, like ma messages za kipumba. Pia usisahau, every time una transact $50 and above una earn points. Now the more una transact, the more points you earn, and you can redeem them as cash ile time unatuma pesa. Alafu pia kitu nanibamba kabisa ni saizi ukitumia Lemfi unazabaki umelipa pay bills na till numbers directly. That means unazabaki umehandle bills za maparo wako ukiwezo masaidi za states ama masaidi za Canada. Alafu pia we mwenyewe as a Lemfi user baki umetafuta ile button imeandikwa get USD $20, ubaki umeinvite mabesti zako, na ukiinvite mabesti zako on their first $100 transaction unapata pesa ngapi? $20 cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka, ingia Lemfi. Lemfi, international payments for everyone. Eko nene.
Okay. Now the phrase, more money, more problems.
I don't think it's more money. What I think is more money, the magnitude of your problems just become bigger. Like in a change. Like, labda kama huko na do, sazile una struggle. When you're starting a company, for example, it's an SME. Your problems are smaller, man. I think you could say when the bigger it gets, even your cash flow coming in and your pay, how you're structuring a company, those are the problems. So it's just bigger. I don't think more problems.
Yes.
More problems, apana.
I think it's more money problems.
Yeah, more money problems.
Like I landed in this country and just realized that my luggage. I left it in New York.
I left it in South Africa.
Yeah. Yes.
Know. I'm trying to track my moti. And I see you somewhere along the sea.
So utakuwa kuna mtu
more money and more money problems.
Mtu akona shida kubwa kuliko mtu analala nja.
Yeah.
Always yeah. No way.
Yeah. Cuz sasa even you remind and this is lyric unaenda go relate nayo kabisa but kuna rap anaitwa Exhibit, unajua?
Yeah, Exhibit, I love
it. So Exhibit alikuwa gana a certain line hadi kwani it's too much weight to be juggling. Who do you picture when you think about struggling? Kids in the bed, no food, stomach bubbling? Or niggas in the E-class, heavy drug smuggling.
Oh.
Yeah.
Niggas in the E-class.
Heavy drugs. Like who's struggling?
Nani anastruggle more.
Nani anastruggle in that nini. Yes, so yes. I think unakugana hiyo vile sushi tagati kisema. But sasa, after E-class, unafilaje.
Are you struggling?
Are you struggling?
Wacha niwambie. Nikona admissions. Manze, so nilikuwa naona car previously. Kwa kadudu nikagarika poa kameni beba ijani yangu hiyo ndo imefanya end to end hiyo. Kama kuna kazi unajua ile yenye mtu anasemanga ule mtu amenilea hiyo gari lakini
niko what type
hiyo ndo Mazda Verisa.
Okay,
the car had its inadequacies and they weren't ridiculous inadequacies but they were inadequacies nonetheless. Moja wapo ya inadequacies ni AC.
Yeah.
Wacha niwaambie, I have only understood how good an AC is at this point in my life. Sikuwa najua AC ni poa hivyo. Kumbe mtu anaweza endesha gari bila kushukisha dirisha. Mimi unajua nilikuwa nakaa kwa ndai yangu naenda gig, natoka kwa kiti. Just wait. Ngwe mekamatana na mgongo.
Kwani AC ndai ilikuwa na shida
gani? Sijui nini ili happen. AC yangu kuna mse nilipea fix. Sijui akadunini na hizo ma vitu. Hiyo kitu ina work but inatoa tu joto. So ina work usiku ina make sense tu kama kuna baridi. Sawa. So unaweza imagine kuna times ngo naocha na ndai. Jua kuna ma place ocha zetu barabara ni mbaya.
Yes.
So kuna vumbi kaa sijui nini. Buda niko kwa vumbi niko huko tu kwa ndai na fry na na umia. Niko huko na ungua. Sasa mimi kuna hiyo na hiyo ni Mungu acha niwaambie ndio hiyo access.
Yes.
AC ni kitu. By the way, acha niambie my biggest takeaway from your gari ni AC. Alafu kitu ingine, actually two takeaways. AC, now the second one, you know, I used to hear my boys with them, especially like German cars or just high-end cars. Wanatoka tu kwa nyumba tinaenda drive.
Mnashindwa ni gani hizi?
Mnaenjoy tu kukandai kwandai kudrive. Mna wazimu. Hiyo kwangu it makes sense. You mean ndai yangu ni natakanga tu kuingia nifike penye naenda.
Ni functional.
Ni functional man. This day your mambo. Ati nimekaa ati niko comfortable. Jukiti nikikafu a period of time naanza kumwona mgongo. Haina space enough so magoti inaniuma after a while. Kani sijui nina nao Malindi.
Hey. Na hitu Malindi.
Nilishuka hivi mguu ilo na kama but sasa nilingia kwenda nakumbuka day ya kwanza nili test drive. Actually let me tell you how I started, how my life changed up with this cars. Nilienda Diani na my boys. So they were driving German cars. Ndio utaku ujue enye ni kama nilikuwa nafanywa hiyo kitu ya kupigwa picha kwa zoo. Niliambiwa wewe acha gari yako tutaenda na zetu. Acha nayo. What do you need? Manze. And then I remember one of them told me. So first of all I sit in their seats. I'm like, oh.
It's comfortable.
Bro, tumefika Voi hata sijui. Yangu by the time tuko Voi nimechoka. Nimebeat.
Niko alikuwa nakimbia.
Call of the Voi.
Alafu naangalia speedo. Gari inaenda na imeshika road. Mimi unajua nda yangu ilikuwa nafika so tuko.
You feeling najua. Najua kwa feeling.
Nikaanza kwa chopa manze.
Unasikia steering
ina steering ina shake. Mpaka unaogopa inabidi upunguze. Na si ati una drive vibaya ni gari tu haiwezi stahimili. Mimi mluo ya msiogope nikirusha rusha hizo.
Waswahili.
Kana kwamba.
So, tumeenda hiyo lap, tumerudi. Nakumbuka tulifika Diani. Naambia, guys, sijachoka. Like, tunaezendelea na hii trip na nitaenda. I remember I came back home, I kept on telling my brother, na nina Mercedes. Namwambia Brown anajua nini imehappen. Namwambia boss.
Oh, mkomenda na gani? Mkomenda bado na E-class.
Walikuwa na ma GLE na ma E-class.
Okay.
Kwanza huyo wa GLE, Mungu baba ipo siku. But namwambia hiyo ndo niligundua hiyo day wasio akisema I enjoyed my drive.
Yeah.
Mimi na driving nifike. Hiyo ndai manzi unakaa una feel.
Unakaa ufike.
Ndiko na shindwa watu wanakaanga tu hivi kwa ndai na ndio hii ni kuringa. Mimi kwa hivi na tufike jam hata road rage inaisha. Mimi sahi hata mtu anduthi akiingia baya namwambia ingia. Jambo nilikuwa na hasira juu AC joto inanipiga, tenje imekata kuwaka. Sijui nini na
unajua kitu alivama na scenario yako ni and I would say maybe vile Kenya like unajosaka ungekuwa majue ni you're a big artist.
Yeah.
Ungekusha afford your lifestyle kitabu. So, huko kwa hako duduka hako, kuna mtu alikuwa na blast. Nini, sina noma my guy, kuhizo GLE.
Kuhizo GLE.
In the same
literally street. Literally hana noma.
Hana noma.
Kuna deni kiwa tulikuwa tunapita chini ya university we. Manze nasikia tu, sina noma my guy. Ngoma inapiga na volume ingine. Sa hizo si manze penye tuko. Tulikuwa na stress manze. Yani tulikuwa na mangori yo time kwa akili manze. Na umse anapita hata sidhani ananijua. So amepita tu akatuingia mbele.
Na nasi za ngoma hako.
Ana noma.
Manze. Mina going back to days hata nikianza mziki bro. Nilikuwa naenda kuna times jiji kama mnakumbuka back in the day Aboreta was a gig spot.
Huko kwa park ma guitar yeah.
Kuna toka shot. Sisi tumepiga track kutoka mtaani mpaka Aboreta. Wale ma fans tumekuja kuimbia. Wanatupita tukienda home. Manze mmetesa bye. Mimba poa sana. Sasa mkona the biggest song in the country. But they usani ya Kenya ni difficult. Ajabule majuu kitu wa ngoma moja life ime change. Buda Kenya unanilika 5, 6, 7 years at the top. Or just decent years of working. And that's now because money is starting to flow a bit into the industry. Back in the day bro.
Aguko na yo.
Mwana tembe huko wa zeo. Unambe msa kambia. I give you a lift.
Tena.
Because nini vile umesema hivyo pia another thing kwa naambia Ian that nilipata a chance ya ku test sound system ya E-class and I was like what the fuck this should not be legal
hi-fi but hata mimi nasikia ngoma zangu upya
si ndio
kuna ngoma zangu kumbe sikujua vile za sound nimesikia
yeye ndio unafikiri ni mchezo like you sound ya E-class.
Bro, kuna Bamester sister. Bro, kuna mimi naambia ukweli, kuna debe zangu nimesikia nikasema, "Ha. Nimeona maona mafanzu nipenda." Kumbe mimi ni mgeni.
Uko kwa
track.
Uko kwa class different.
Hey. Bro, ni different, ni different honestly.
Tukitoka hapa mimi utanirecord kwa nini?
Bro, I swear to God, it's not a lie. Alafu unajua mimi naambianga wasi ukitaka kujua hizo ndai ni different, like unajua vile ukibai ndai fulani lazima u beef up system ndio ikuwe poa. Hizo ni systems zimekaa na moti au gusi
au gusi iko tu hivyo, kila kusikia kitu iko precise
ni clear. Hata ikiwa loud I feel kind of noise because a lot of times ndio inakuanga shida. Unajua vile ukiwa kwa mat ngoma inachapa lakini unaumia kichwa inauma.
Charisma nini Mazda alikuwa na shout. Kuna shangani mbaya na msanii.
Bro, nilikuwa na kasirikiana na kila mtu kwa barabara. Wewe mbona unaingia hivyo? Sasa ina waangalia tunaambia piteni.
Niko nasema ukijisikiza ulikuwa na sound charisma akona. Akona anga fulani.
Akona kasira anateseka.
Afu hii imeni remind pia kuna kitu kingine pia boy fulani alisema. And I don't know kama nini but kuna chiki vile saizi unatoka from like hiyo Mazda to Benz. Kuna boy alikuwa anasema that one of the dangers ni mtu ukitoka kwa hizo ndai za chini lazima uheshimu hii ndai cuz speaking ina pika raka kabisa, ina do vitu. So umekuaje? Umekuwa rada na hizo vitu ndio si try kukanyaga hiyo.
Kwanza nilienda test drive. So hiyo Mazda yangu ilikuwa ya pedal to the metal. Mguu kwa mabati.
Yeah.
Sasa si mimi nimeingia na hiyo akili. Eh?
Ni vuu.
Hii ukishika tu na kandai kameishia. Alafu manze speed bro, na kwambia hiyo ndo kitu I think hiyo ndo itanitake a while kwa just so hata na drive very slow in general cause speedo yake ina peak mbio una uko in the car for like 10 seconds gari iko kwa 140 unashindwa
yeah what's happening
tulifikaje hapa. Haya, kitu kingine ni sasa hivi nimekuwa msewa crocodile kwa bump. Napanda bump.
Unapanda hivyo tu kwa utaki kusikia.
Ni normal. Yeah, but imeni humble pia. But I think honestly, jokes aside, I think the most important thing for me ni gone on die. I'd have never imagined me die with your gari.
Yeah.
Kutoka pale nilitoka.
Mm.
Single imagine. So, let me tell you what I did the first day I got the car. I went to church to my dad. I even have photos that I'll show you guys. I went to church to my dad.
To me.
Sikumshow.
Yes.
Sikumshow na nini na kam kudu. Niliambia tu babangu I need to see you. Urgently niko on the way. So in my head kuna vile nilikuwa nime play out the situation ya vile ndai but hata mimi nika realize hata mimi niko excited.
Yeah.
So nilikuwa zile za ndamtembeza tu alafu nimuonyeshe what do you think about this car nini alafu niifungue. But vile mzee alitokea hapo hivyo dad this is my car.
Script ikapanda.
Yeye cha yote. Mzee wangu aliruka. Mzee wangu aliruka, kitu ya kwanza akashika akaombea. Akaombea aka speak blessing into your nini akasema manze mimi sikudhani kuna mtei wangu ataiendesha hii gari. Wow. In the first car of its kind in our whole family. Ni alisema just a lot of beautiful things zile do ni feel amazing especially for me. Mimi nime grow up nilikuwa such a problem child in shule, nilikuwa na suspendiwa daily, nilikuwa na nilikuwa tuna mashida. Nilikuwa mse mbuku sina shida but nilikuwa tu kichwa ngumu.
You lacked charisma.
But yeah, so like for him to be that proud of me meant so much to me. Tukapiga mapicha. Ndio hiyo kitu kwetu ni new. Si tulipiga picha pamoja mpaka tunaita mtu kuja utupige. The next place I go is to the school my mom is teaching at right now. Mind you they're doing KCSE. So mama ananishow manze lazima uko hapa by 145. Namwambia mama na come juna juzo vitu za exams lazima ziko on time nini. Nifika huko nimekimbia mamangu hako anaamini mpaka aliingia tu anakaa. Yani had to believe
yes.
In life yetu saa hii. Ati uni charisma uni fidela ameleta ndai.
Yes.
Ajoko hakuna charisma uni fidel.
Yes.
Fidela ameleta. So kwangu hiyo tu feeling ya kujua nimedu hivyo na chenye na do especially I think si wasenye tuko kwa creative space. The fact that we're able to just make a living out of what we do.
Yeah.
We should never take it for granted. Mm. Industry imetoka mbali.
Yeah, imetoka.
So I'm very proud of each and every one of us who's a cog in this wheel, who's pushing whatever we are doing. It's very important what we are doing.
Yeah, but I have to say, kile tunasema Johnny, congrats.
Congratulations.
Musa Magaivo, like, another thing pia nezataka wasua walani hiyo. Like, when you see other people
making it this club for them. Club, Tanyako always. Itakam.
Club.
Tanyako itakuja jo. Because I think like kuna design wasi waga na haraka. Envy. Alafu yu envy. Haraka inakuletea envy. Because you think like it's a sprint na it's a marathon. It's a very, niko sure the first time vilo libaigi Verisa ulikuwaga very proud of yourself.
Wacha hata, siku hata nashikika. Ai, siku hata nashikika. Nikiwa nayo ndai, mimi nilikuwa naona by there kuna, bro, nime make it.
Yeah.
Me the fact that my music money was able to do that.
Kwa, yes, yes.
Was already, me by then mi wambia wase saina na accumulate bonus points. From where I came from and from where this industry has been,
yeah,
us guys have made it. What we're doing is accumulating more stones. To say to direct the industry and to where it's meant to go, but to me yeah look what could make it and I don't take it for granted at all now one thing naza kuna message naza taka kupasia tu wase if there's anyone who's young who's watching this thing mwafa me hit on the head iki to see marathon it's a sprint ni marathon
yes
kwa a musician for I'm going into my 12th year 3/4 of my career has been suffering.
Hey, konene, so na cheki. Unacheki kiti nimekalia ni very comfortable and saizi kuna vile tume upgrade studio. So kikama hapa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass. Next to Hopkins Hospital. Alafu, apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So, unangoja nini? Majuzi na kungali kisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda. And all I can say is, yu kitanda auja ikuji na soundtrack. Utasumbua watu. Yeah. So, changamka jo. Best furniture jo. Yeah. Cheki ule studio ni anguvu, eh? Acheki. And uki baki umerecha utu Best Furniture, usahau, eko nene. Is the guarantee. Chikigira yanaitwa Ian squeeze one. Haikai uncomfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best furniture. Iko nene.
Tunaitanga kukijaka ni thug rock.
Imekuwa proper suffering. The fact that I'm able to do what I'm doing right now in my life is testament to work and consistency. Na hiyo ndo tu, hiyo ndo kitu nye uneza, do now hope for the best. Naturally, remember the worst thing about life, si lazima ita make it.
Yeah.
Ineza kata.
Life has no guarantees.
Na sa zingine hata uneza make saina mbele kwengumu.
Yeah.
But na live in your moment, unamuendo kitu unapenda kudu na unaidu. Na miku wangu yondo moto wangu. Na niko so proud of myself, niko so proud of where nime come from. Niko proud of the people I keep around me because I think they push me to be better in every kind of way. And I'm hopeful. I'm hopeful na mbianga God, I hope it will be the beginning.
Yes.
You know.
Yeah. And vile, susa maga, like if you're lucky enough to be successful, now you just have to work hard to maintain.
To maintain it.
Maintain yon ini. So, tutaka kubonga juya Fidel Sharma. Like before fast. That, the last question ile, it got nothing to do with music, is the candidate that you endorsed, Maraga, I feel like there's something lacking with the campaign. Do you feel the same?
I think they can do better. The one thing I never want to associate with Neo Mamboya and a lack charisma. Because we've had charismatic presidents. Where has that gotten us?
Yeah.
So that's not a quality that's what we need as a country to make it. So that's not what I associate myself. What I think his campaign lacks. What I think Maraga lacks. I think what Maraga is lacking is the team. You see, the one thing about the world is no one was given everything. But you can have people around you who can equip you with the things that you lack.
Yes.
And I think that's what the team is lacking in a bit, in a sense. I think that there needs to be a bit more aggression on the marketing front.
Yes.
On putting him in front of people. I think they're doing a decent job. I think that this, especially, let me say why. There's much more that needs to be done because what we're facing is an uphill task.
Yes.
It's not a small, like, easy competition dog. Chenye tuko, if anything, tuko negative 100 behind. Tuna need kufikia hiyo zero, ndo tufanye mpaka so. So kuna so much groundwork that needs to be done. I think the even selling his agenda needs to be done more. We need to hear more about what he's doing. One thing I think Maraga can do, and I've said this in another podcast, I would love for Do you see what Kina Rigiji are doing with tribal politics?
Yes. Mm.
Because that's all they can fall on.
Mm.
I want to track record ya kazi. I wish the campaign for Maraga can be more issue-based.
Mm.
I think I can make issue and people-based.
Yeah.
More people will resonate with it. Because the issues we're facing in Kenya are people-based and they're issue-based.
Yes.
Ngorizetu ni tukonja. Hakuna food. Mm. Hakuna jobs. Hakuna barabara poa. Hakuna healthcare. Talk about those things. Appeal to the people who are going through those things because it's every single Kenyan. Every single Kenyan is lacking healthcare. Mm. Every single Kenyan is, apart from the people with privilege, na yobado unajilipia. Every single Kenyan is complaining because of the cost of living. So appeal to those things. Tell them what you can do better about those situations. We already know you're a person who in office, Maraga doesn't have to convince us that he believes in the rule of law.
Mm-hmm.
That one we shall push for him.
Mm.
But
yes.
Tell us more. Mm. Tell us more. Be in our faces. Tell us more and be... and I think the team can, for whatever inadequacies Maraga has,
yes.
The team has to lift him up in those areas.
Mm.
You know.
Na nini interaction yako na yeye, like how?
Oh, he's a fantastic. Ni mse, unajua manze umse ni mzae. Umse ako 70?
I think ni 74.
But ni kind, ni mpo. Yani, Maraga tu ni mse. Me by the, I think if I was not convinced about him the day I met him,
mm.
I was like, I want a leader like this one.
Yeah.
He's kind, he's fatherly.
Yeah.
Anapenda watu. You can see the young people around him are so comfortable being around him.
Mm.
He makes everyone feel so comfortable. Akona ile father energy.
Yes.
Ata si father, your grandfather. Unajua ile nyewe watu wote wanadaiko around Guka.
Yes.
Ako hivyo. So I think he's just a fantastic human being. And I pray and hope, even as whoever is endorsing him alongside guys like myself, I see why change. Because I think that's normally the biggest challenge for anyone who supports anyone is you're like atafika mahali
kitu
jwata diamin akianza akwa diamin akwa the diamin that we know.
I've shown like a clip some 7 ya kibonga juu the leaders who cling on to power.
Bro, didn't was it Museveni? Didn't Museveni say early in his tenure, I will never cling on to power?
Yeah, that was 1983.
Yeah.
Mm.
There we are.
Yes.
So I just hope he remains the kind of person that he is. But yeah, I think the message for me is for everyone, regardless of who you support, yeah.
Mm.
I think we all want change.
Yeah.
And the message for me is please go get your voters card. Manze, mi kama kuna kitu sitasikia.
Yeah. Kuzi ndio kitu nataka kuuliza. Hii voters card, are you worried? Because to a certain level, everyone say we are waiting for last minute. I'm like, why? Mm. Why wait for last minute?
Bona, tuende chukua hizo vitu. Na najua wasi wengi wanapushi narrative ya nothing will change. Oh, wataiba tu. Mi naambia anga say, steps zingine, how you speak about things is very important.
Yes.
Tukianza, there's a power of the tongue. If you start right now talking about ita make, atuta I make.
Yeah.
Na pia chenye na happen ni na demoralize watu wengine nyo wako positive na kumake na tuna, kuna kuwa na many people wana fall off your train. Sometimes also we have to understand, yes, as with everything in life, we might succeed or we might fail.
Yes.
But the steps we're making right now are not only steps for today.
Mm.
They are steps that will impact the next election.
Mm.
We might fall short on this election or we might not. But if we do fall short, we will have made an impact for the 2032 elections. Hata nyi mtaona inaweza.
Yes.
Una get?
State
ili elect Mamdani kama mayor wa New York.
Yes.
Nani angeaidha ni kutakuwa na mtu wa hiyo religion akiwa mayor wa New York?
Yes.
Mse mwenye, bro, the big families in New York contributed billions to
stop him.
But the will of the people willed him to victory.
Plus he wasn't a New Yorker, he's more of a Brit.
You know.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So what I'm saying is like some of these steps we have to understand. They may work right now or they might not, but they're very important for the next generation and the next couple of years for this country. Also kwa ballot, si kura ikwangi moja.
Yes.
See a president. One of the groups of people who destroyed this country significantly ni those people in parliament.
Yes, MPs.
Ni those people in parliament.
Mm.
And the lawmakers, we have the power to send them home. You might think it's difficult to send a Ruto home, but one thing you have the power to do is to take that MP, that MCA, that governor, who's been useless the last 5 years. So, ukisema unaka home juu ya Ruto, ujua unaumiza wa Kenya wote wengine, ukiwacha, kwa sababu sasa we unakuwa part of watu, wale watu walikuwa complicit kwa kuwacha huyo msemwenye afanye kazi kama MP kwa hiyo position. I get. So manze wasa get my voters card. Na mi manze, nime decide manze, naanza tu campaign. Hata kama ni kila week, nda wana kumbusha watu.
Yeah, yeah, get your voters card.
Yeah, get your voters card. Na kueducate wase. Educate wazae wenu, educate your grandparents. Au weekly, mza wenye upa diwa, so tatu wanaenda, wa educate every day. Wa remind how difficult life is. You know.
Because William mbonga jua power of the tongue, funny enough, the last person tulibonga naye akatuambia jua the power of the tongue ni, kwa ni Kalonzo, eh? Yeah, Kalonzo alikuwa anasema juu ya how sometimes you can speak even bad things into existence.
Absolutely.
So alikuwa anabonga juu ya ilikuwa ni Kip Kali ya Kones. Hata kuna time wali vile akina Raila wali endorse Kibaki 2002. Ilikuwa Kibaki ametosha. Ati Kip Kali alipata ga Raila akamwambia you've destroyed my life. Alafu nachikia ti Raila ndio alibaki alimpatia hiyo position alipata. And eventually even within that position he ended up crashing na kadeti. So with that uangalia gaji the power of the tongue come to your own personal life, because that's one of the things nasema, I'm not superstitious but I also try to always think positive, and I feel like ile time musa maga like I don't understand the universe but mu feel like there are things that I've spoken into existence najio.
I think for me ni mimi mse nimepitia kwanza na career yangu nimepitia hardships. You have to a lot of hardships. Now sometimes all you can cling to is the hope and the power of that tongue.
Yeah.
Sometimes I just as ile vitu ni difficult na hauna anything. The most important thing for you is just your self-belief and the power of the tongue.
Yes.
Let me give you an example. Earlier in the year, was it? Yeah, it was earlier this year.
Yes.
My friend Kibunja, I posted this video. My friend Kibunja had a baby shower for their lovely daughter with his wife Esther Kazungu.
Yes.
And I attended that baby shower, and I remember, so just then my friend anaitwa Jole alikuwa amebuy Benz, na best yangu anaitwa Dr. Naf alikuwa amebuy Benz.
Yes.
So tulikaa kwa ndai ya Naf, na nilikuwa na congratulate, na wambia manzee, I'm so proud of them, na wambia vile wana ni inspire, na nika wambia manzee hii mwaka deki kifika hata minda kwa nimebuy. Acha ni wambia, nikiseme yo story. Unajua vile mtu usema tu vitu, so manzee hii kitu ni yangu.
Yeah.
Honestly, in that moment, I genuinely did not think it was possible.
Yeah.
But bro, it's the end of the year. That happened for me. So me, I believe in manifesting things and what you say will happen. Mi ara ni mse, mi uchukia, nakumbuga ni, nambona hii stuff na happen, niju, nakumbuga ni kiwa mtu hii ni kidanganyanga ni kumgonjwa. Ni ilikuwa na gonjeka.
Yeah, yeah, okay.
Ni ilikuwa na gonjeka mbaya, you know. So I believe those things, you speak things into existence. I think people should be very careful, especially with things that in your life. Usiwahi jisemea vitu kama hizo. Unaona? Na ndo maana mimi mwambia, and I've been to podcasts where people say, Mr. Vodja, na mwambia, please don't say these things.
Yeah. Yes.
You don't know what you're doing. Especially, you guys have such a big platform. When you say certain things.
Yeah. What wanna believe?
Wanaamini. Wanaamini na kuna msia anaiteka wafala sema hata misi hezi enda. Wana get. So I speak things that I believe. I try not to be negative about myself.
Okay, yeah. Okay. So yeah, well, let's talk about music.
Yes,
so,
sir.
Yeah. You come to music, vile tu umetoka kusema, jina ya Gava ni Fidel. Yeah, so,
Fidel Shama. Umusula.
Fidel Shama. Omusula. So jina charisma inatoka aje from me?
Acha ni show. Like
haina conclusion ya kutoka kutoka.
So je tu gonna expect go fishaumu.
Ama fish.
Fishao.
Ama umu.
Yeah.
Umu.
Yeah.
No, so nikiwa there's a teacher who used to, nikiwa nilienda shule Nairobi school, yeah. There's a teacher who used to constantly say.
Patch.
Lukwa Patch.
Okay.
Man, you have a lot of charisma.
Oh.
And she said, for better or for worse, you have a lot of charisma. When you speak, people always listen. So, kuna boy wangu tu alikuwa na enjoy ingi. Charisma. Charisma. Because also that word was, so, honestly, it was a new word for us. It was a big word. Like, charisma. And then, kwetu tu ilikuwa ina sound cool. So, mzee akaniita hivyo. Alafu, nimsee nilipatana naye after high school, akaniita hivyo for a while. Alikuwa tu ananiita hivyo. Na sasa mimi nikaanza usanii, nikajambeji na Fidela ikae hiyo sanii
na ka revolutionary
na ka mwenye anafaa kuwa maandamano Fidel Shama ikae hebu fikiria, ladies and gentlemen, give it up for Fidel Shama, inakaa kama naenda kutafuta kura.
Viva revolution.
Viva viva. Jeni feel tu jina yangu ina usanii.
Yeah.
When I get. Mm. So nikaanza tu kujita hiyo jina hivyo randomly.
Oh, okay.
Yeah. Alafu kuna sasa niliongeza ikakuwa Captain Charisma pale kwa mtandao ali on. The reason sijui gani wasemi likuwa na mlao wrestling.
Yeah.
Mm-hmm. Yes. Mimi ni fan wa wrestling mbaya niki grow up. Na acha niwaambie, mkiangalia handle yangu na jina yangu pia ziko na ties za wrestling.
Yeah.
Captain Charisma ilikuwa jina ya mse alikuwa anaitwa Christian Cage. So alikuwa anajita Captain Charisma. So nilikuwa naekanga in small caps Captain, alafu in big caps
Charisma.
Now Luya hit the handle. It's not even different. I don't know if you guys remember Eddie Guerrero.
Yeah.
Yes.
He used to call himself what? Latino Heat.
Oh.
Okay.
You know.
Okay. Yeah.
So for me it was just Luya
hit the handle.
Nilikuwa fan wa Eddie Guerrero. Alikufa nikalia.
Yeah. Eddie Guerrero. Yeah.
Yeah. Alikufa nililia. But me nimse nime grow up na reso. I always knew I wanted to be an entertainer.
Mm-hmm.
But back in the day I never had a talent. Sikuwa naweza kuimba, sikuwa naweza. Ama nikiimba sikuwa nadhani najua kuimba. Ama ku act na nini. So me what I remember the thing I used to love was wrestling. Na nilikuwa naambia ngasi hata tukiitwa watu hii mnataka kuwa nini when you grow up, mimi nasema wrestler. Cuz those people used to have so much charisma.
Mimi
nakumbuka The Rock alikuwa anashika mic hata apigani akiongea tu yani mko excited mko
do you smile while the rock is cooking.
Hata kutembea kwa suit
uko akifanya tu jicho ama stone cold akiingia what?
What?
I was really entertained. So I think I picked a lot of my energy and just life yangu nime look up to us as entertainers, because I don't think kuna entertainers in growing up who inspired me as an entertainer kuliko ase. It was so infectious to me how someone can hold an audience of 30,000 in the palm of their hand.
Yes.
Umse ana bullshit too, but wase wana.
Namna bambi kambaya.
Tan taran tan. Hey, Josina kutokea. The champ is...
Now, at what point do you realize it's fake? Because me lynchukua time.
Hata mimi na nilisikia.
Na habila nilisikia ni fake joko zile za, damn man, like I've been lied to.
Na ndo maana mi romanticize era ya kina The Rock na Stone Cold. Juu mi sikujua wrestling ilikuwa fake your time.
Yeah.
Mi your time nilijua naona kitu ya kweli. Yani mimi hata nilikuwa msena agi. Na tuona thani mtu aneza anguka hivo. Na ni fake. So... kuna time na shida hii kitu ni hizi ma YouTube. YouTube ndo zilikuja kutuonyesha ukweli. Sasa unajua mtu ameweka compilation ya top 10 botched moves in WWE. Kitu ya kwanza na search botched inamaanisha nini? Hata hiyo word sijawahi sikia.
Yeah.
Kumbe botched wanamaanisha yani nye ilifanywa vibaya. Ukiangalia hizo stuff zimekuwa back to back ndo unaanza kuona yenyewe.
Nimekuwa nikicheza. Mtu
alipiga ngumi kumbe hata kupiga alimiss.
Mse
akafanya tu hivi. Unaenda ingine mtu amepigwa ana chill hivi amiss. Ili destroy childhood yangu yani. Mimi unajua hata sasa hizi watch wrestling.
Hata mimi tu.
Kusi
kuna kwa gani moja ya I think ni Undertaker wamelala flat na Kane.
Wakiruka.
Alafu anaamka wote.
Kane anamgusa.
Anamgusa. Yeah.
Ina kuna hard feelings tu. Yeah. So I think afu pia I think HD meharibu wrestling.
Kabisa.
Kus HD you can see details. Cuz that TV ni ka small, hakuna hizo lakini HD. Unaweza
kupiga punch close au ujui.
Yeah, ujui.
Sasa TV ni kubwa, ni HD ni clear.
Yeah.
Manzeli ni hard.
Honestly. Cuz kama Triple H.
Yeah.
Sina kumka zile alikuwa anakuchapa hapa.
Aki
alikuwa anakuchapa at the same time ana stamp feet yake.
Stamp feet kumbe hiyo ndio ina
mean. So hii inakumekukwe disoriented kiasi. But hakuna kitu ilikuwa ina land hapa.
Yeah.
So akienda back to the kwa zile ropes ndio akam sasa ajicharge.
Yeah.
Akuja afanye zile za.
But kwa mtu ni amazing. Yeah, imagine tulikuwa tunaambiwa mtu amekufa ati huyu mtu ni dead man na tunaamini. Kwa mtu ni kitu amazing. You can live, you can do, be whatever you want or believe what you want. Ati Undertaker amekufa.
But kitu ni baba
resurrect.
Ulimse kwa toka Paul Bearer. Paul Bearer anaifanya hivi. Chikio mse ameamka.
Alafu amepaka makeup ya white.
Yeah.
I think it was fun. Bien la sema alikuwa hapa alibonga boti wa Paul Bearer. Cuz it make from your generation. Sisi Buddha alikuwa na iron clothes cuz plot ilikuwa na stay iko na steamer. So next neighbors walikuwa ganayo. So ilikuwa na pigango pasi on ma ilikuwa zinakuja ni Monday zama ni Wednesday.
Ilikuwa anga wrestling ilikuwa nakuja Tuesday.
Na, Tuesday.
Na I think ilikuwa Friday night SmackDown na, yes. Na Monday night Raw.
Buda alikuwa na nguo zake zote za wiki. Monday usiku. Ama Tuesday usiku time kuna wrestle. So me I used to accompany.
Unaenda kwa true wrestling.
By the time sasa amalize hiyo laundry yote mpaka za mother zina throw you up. It was a family.
Yes.
Family ni hanga
mko family mko
kwa neiba
napenda
then inakama inakuwa unalala nini
ilikuwa tu ni upumbavu
but hawa sana inspire sana honestly
but kitu fani ni wao watu wa majuu bado park hizo study
wala park
entertainment tuko they take it super seriously but sasa nini acha tuangalie the family of how many.
So we have family of 4. My dad, my mom, myself and my brother Fines.
So you know to wawili tu.
Watu wawili. Na tuko very close. Family yetu ni super close. You do everything together. We celebrate everyone's birthday together. Like hata nikiwa wapi nitaenda nitafute birthday babangu ako na miaka ako in his 60s tunaenda tunamfanyia birthday mother. Like us guys are a very close knit family. Like even as I'm telling you, like even when I got the car, I went to my dad and I went to my mom, like that's very important to me, you know. But yeah, we're just the four of us. But as you can imagine, mzee wangu ni pasi. My mom is someone in education.
Yeah.
So kukua mzisha na ikua raisi. It's not their dream. They didn't dream.
Yes, yes.
We want a child who does secular music.
Kuspia ilo, ilikuwa nachukulua ni uhuni. So,
yes.
Out of the two, who are, when the biggie, when the first one? When the first one.
Yeah, me the first one. So you can imagine, so I went to law school. Nilidu law school. And you, as you can imagine, every parent, so nilianza, in fact, career yangu ya mziki ilianza same time na law school.
UN ama?
And kwa UN, Parklands.
Parklands, yes.
So nilianza hizo career at the same time. And I was experiencing both worlds at the same time. But I fell in love na music. So by the time na maliza, can imagine my parents' goal is, amalize, hii kitu unya na imba imba ni hobby, tu wata wachana nayo. Wanada na maliza, ni nyue dredi, ni ingia law firm. Kana nikamwambia mimi sasa nitaka kuwa msanii. Bro, my parents didn't take it well. And then the worst thing is I used to be in a group, so I was in a group called the band.
We did well
and then I decided to leave the group. So my mom is like, yani umejenga hii brand, tumekataa muziki, alafu nyo umejenga imefika sasa unaiacha tena. Hata unataka kuanza tena.
So law school ulifika? What nini?
Mother of 4 year.
Ulimaliza?
Sana na yeye.
Oh okay. Law ina kwa 4 years?
Yeah.
Oh, so ulimaliza kila kitu?
Ni 4, alafu zingine mbili.
Ni KSL ni 1 year. KSL ni 1 year, but shida ya KSL na kuanga. I think wase, juu watu unaweza fail, urudi next year tuenda kufanya. Ina kuanga, honestly, ina feel concept ya KSL ya nini, unfair to the students. Ukifail, iyo exam moja unangoja holi ya kufanya exam. I think kuna fakuwa na allowance ya, kuna, even if it's quarters in the year that you can do something, I think it's a bit unfair to tell someone to wait a whole year for the next year and afanye exam. Anyway, that's neither here or there. You only practice yao.
Yes.
I just think it's not logical. But anyway, so, yeah, nikamanza chuo, nikamanza tu kuimba. And then the worst thing, wacha nikwambia the worst thing na life ni, sazile umecommit to something nye wazaya wataki ndo yoki to fail.
Yes.
Haikubali. So my solo career was not, it was not moving, bro. Absolutely nothing was moving. Like kila kitu ilikuwa inagonga ukuta. Natoa ngoma, tunaona mzae mother na bro wangu na maboy wangu ka 5. Hata comment section unaona duma mori jole. Unaona duma mori yako hakuna. Alafu unajua nilikuwa nasema hizo comment section ni crazy kwa sababu unajua vile mtu anaweza kumwambia hey, ngoma ni kali zii. Ilikuwa motivational. Hata watu wakwambia ngoma yako ni kali.
Never give up.
Jikaze tu. Uta make it. Push, keep pushing.
Keep pushing.
So it was difficult. And then I remember in 2020, I decided, so I invested all the money I'd been saving up in an EP. Nime do EP, nime sema, sasa indo, niambia God indo breakthrough yangu and everything.
Yes.
Hey, COVID.
Mm.
My Lord.
Mm.
Nakumbuka nilitoa EP yangu hivi, I think 2 weeks later COVID ikakama. So all the shows nilikuwa nimebook to do interviews nini out.
Yeah.
And you remember COVID went on for so long, so my project ilioga tu. Because even in the news, everything that was dominating was COVID. No one wanted to listen to a song.
Yeah.
Nikata imia maandamano ati mtu akutumie link atisikiza ingoma. Unawazimu. Well, tuko maandamano. Even though ilikuwa, so nobody cared, man. Na, ilini break, so I fell into depression. Niliingia depression, ingine crazy, manze.
This is which, yeah? This one is 2020, 2021. Yeah.
And you know, I've growing up, sijai understand depression. In fact, mimi nilikuwa one of those people when you walikuwa na dharau wanaume fall into depression, because mimi nilikuwa na believe mwanaume unafaa tu kudeal na shida.
Yeah, ni kujikaza.
But Mungu alini humble. Mungu alinionyesha hiki tu happen to anyone. I remember, and I used to hear these stories, bro, I couldn't get out of bed. Even to eat, nilikuwa siwezi toka kwa bed. Najua hata kuweka mguu chini nashindwa. Na try kujimotivate siwezi. Everything is just like it was so bad. Nakumbuka kuna nights I used to just cry. Na ilikuwa tough period for me because now my parents are starting to pile on pressure on me because wako zile za manzi uliacha law school.
Enda KSL.
Enda KSL. Na mimi niko deep in love na hiki tunye nadu. But sasa nimeanza kujisecond guess. Nakumbuka nilikuwa nimedate them 5 years. Tukaachana. So unajua ile nyawana zimanga when it rains it pours. Hey, nayo ili nitwanga. Aya nikaanza tu kuwa na us guys have always been a very close family, but I was starting to fight my parents every day. Nikaanza kukunywa ujinga. Manzi life tu ilikuwa imekataa. Nakwambia nilikuwa natafuta hata soo ya kuenda place nashindwa. So I fell into crazy depression, man. But I think nilifika 2 point nikajialao kuwa vulnerable na nika speak out, nikaanza. Na nilianza hata na, which I don't think, sijui kama ni a great way to do, but nilianza hata socials. Naanza tu kushare na wasi. Nikaanza kurealize, kumbe wasi wana go through hizi vitu. Nikaanza kuongea na mabestie zangu, nikagundua kumbe, kuongea na watu haimaanishi you're less of a man.
So kwa socials, ukwa? Unapost? So,
nila post tu story yangu, naambia wasi, naona mmekuwa mkiunza, nimepotea, the few fans I have, naambia nimekuwa niki go through depression. And then that coincided with a point in our family where, bro, we were losing family members every month. I'm not lying to you. I buried 8 relatives. Back to back to back. My grandmother died, I remember that day, and it broke me. So, like, nikaanza tu kushare na wasee chenye ilikuwa ina happen. Na wasee wakaanza kuwa empathetic na nini, na unapatiwa some kind words here and there. Na ikani pick up vizi. Ili ni pick up vizi juu. Pia my friends wangu wakarealize, kumbe ndo maana mse alipotea, wakaanza kukamu kuni visit, nini. Really picked me up and I started going back to studio. And then, that's why I love my producer so fresh. Aliona hizo story pia. Sasa, you know, pia yako job, eh?
Yeah.
Mataka sema, we come record.
Ajua
hakuna, though, but come. Come. Wasa wakanza tu kupia nipea opportunities on stages. Anaona, atuna do, but come tu ufanye.
Yes.
Uonekane. So I did a bunch of things. And slowly, slowly, me by the career yangu ajai kwa simple ati nilituangoma tu wika. And I built it pole pole. So I did that. Nikanza kujulika na small circles. Hey, charisma ni performa mdeli. Anakuanga na energy, nini. So by the time the song Sinanoma is coming that took my career on a different trajectory, nilikuwa nime pay my dues, like nilikuwa nime grind na nime grind, you know. But yeah, honestly, community yangu na mafans wangu wamesimama na mimi, na ndo maana I'm very passionate even about those things we are talking about now. Sasa ni watizee chenye walikuwa na
dues,
kwa sababu me I feel like I owe my fans everything.
Yeah, the people,
I owe the people everything. It's one thing hata nikiandanga shows, unajua vile wasanii ukata mimi upiga picha la kila msee juu mimi waambia sasa ndo they saved my life. Honestly, me, my life was going down a hole. But I say, walikamu, wakani chukua na, wakani ona, wakani inua na niko hapa juu yao. Yeah, so honestly, like, me, career imekuwa difficult, but pia imenishow love in a way that sijaisho yu anawase before, and niko grateful too for the people who support me. Yeah.
Na hii time sasa now, when you're getting yourself, ama time unatoka kwa depression, how do you repair the relationship na parents? Because najua vile uko unasema ulikuwa unachoma picha,
unachoma ulevi.